Remember where you come from.
Le quiere la
go. Your music powers don't see old.
Le quiere la go. Le quiere la go. Le quiere la go. Faka ulesi pambali, faka nsoni patali. Ileke nyimbo ikutenge, na iwe umvele kwa kenge. Faka ulesi pambali, faka nsoni patali. Ileke nyimbo ikutenge, na iwe umvele kwa kenge. Dumbuiza,
dumbuiza.
Don't see old.